urukundo niko ruzana inka ukazana amahoro n'amahondi Burundi reka mpaye ntayagize urukundo niko ruzana umugeni ukagwiza umuryango ingo rukundo niwe watumye igihugu gihinduka niwe watumye abikwitangira